abasawo mu Uganda abatali bw'ekibiina kya Uganda Medical Association baagala akakiiko akavunaanyizibwa ku kulondoola emirimu gy'abasawo kenyigire mu kunoonyereza ku nfa y'abaddombako mukyalo wa Kalangala Helen Nakimuli okumalawo ebibuuzo ebingi mitima gy'abantu. Omubaka Helen Nakimuli yagenda yevuga yekka mu ddwaliro erya Alexandra Medical Center mu kibuga Kampala okumulongoosa ku Sunday wedde wabula teyaddangulu. Efa y'omubaka ono yaleetawo akakunkunaana okwogera ebisongovu nga bangi beewuunaganya ku ngeri omubaka oyo gye yafaamu. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa ekibiina ekitaba basawo mu Uganda era nga kiteekeddwako omukono ogwa pulezidenti w'ekibiina ekyo Profesa Asiimwe Franka, abasawo basaasidde nnyo famire y'omugenzi olw'okuvibwako omuntu ow'enkizo era ne basaba abantu abalina ebibuuzo okuwaayo akadde banoonyereze okuwaayo akadde abeetabye mu kunoonyereza kuno bakola ogwabwe. Profesa Asiimwe mu kiwandiiko ky'ataddeko omukono ategeezezza nti ekibiina ky'abasawo kyakwongera okuyambako mu byetaagisa byonna amazima ku nfa y'omugenzi geeyoleke era ne kisaba abantu okusigala nga beesiga ekisawo ky'ebyobulamu mu ggwanga lino n'abasawo abali mu mulimu guno. Dr. Joel Mirembe Nsubuga memba ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina ekitabasawo mu Uganda era nga yeesaba wandiisi eyawumula ow'ekibiina ekyo mu kwogerako ne CBS agambye nti akakiiko akatwala abasawo mu ggwanga aka Dental and Practitioners Council nako kasaanye kenyigire mu kunoonyereza kuno alipoota efulumeyo nga erimu eggumba.
Ng'abasawo tetuzuba akakiiko aka Uganda Medical and Dental Practitioners Council nga kekano ke kagaba license omuntu yenna okukola obwa dokita mu Uganda kakwate ensonga eno kaginoonyerezeeko mu bwerufu era kaveeyo kalipootinge eri bannayuganda ekyabaddewo yengeri yokka entuufu era eri mu mateeka gye tusobola okufunamu mu butongole ebyabaddewo era n'ebyaviiriddeko munnaffe okufa. Ebyo nno bwe tunaamala obimanya bijja tuyamba okusomesa n'okubangula abasawo mu ngeri eri better